Minisitule y'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni alagidde omuwandiisi w'enkalakkalira mu minisitule eno anoonyereze ku bitongole by'obwannannyini eby'enjawulo ebitegeka ebibuuzo ssaako okubiguza amasomero bibayambeko n'okuyamba abayizi okwetegekera ebibuuzo ebya UNEB eby'akamalirizo. Kino kiridde ssaabawandiisi wa UNEB Dan Odong babadde afulumya ebyavudde ebigezo eby'ekibiina eky'omusanvu eby'omwaka ogwedde okutegeeza nti ebitongole ebyo ebimanyiddwa nga Examination Bureau bitegeka ebibuuzo ebimu nga tebiri ku mutindo ekiviiriddeko abayizi okugwa ebigezo. Janet Museveni wano w'asinziridde n'alagira Cedric Tuli Agenda, omuwandiisi w'enkalakkalira mu minisitule y'ebyenjigiriza okusalira ekizibu kye n'amagezi kubanga ebitongole ebyo eby'Examination Bureau biyinza okuviirako abayizi obutakola bulungi bibuuzo bya UNEB.
There is a mushrooming of private examination bureaus that have continued to distort the purpose of learning. Learning is not about passing exams only. It is demonstrating acquisition of desired competencies. So, the argument that examinations bureaus can continue with their ways because the government liberalizes the economy really does not hold any water. Therefore, I have asked the permanent secretary of the Ministry of Education and Sport to diagnose where the loopholes could be in the practice of examinations bureaus. These loopholes must be closed by either enforcing existing legal and regulatory frameworks or promulgating new frameworks where none exist.